Jijita. Everyday na sing na kwake mini king. Njili mina piga yani njili finiti. One step, two step, jump up now. Everyday na sing niki bow down. Yeah, niki bow
kila
down.
Kila time tunaingia kwa chart tunawika amen. Hapo ndo the place utanipata na attend. Tunapiga gospel la tuko juu ya cloud na fam. Success in my life untouchable kwa game.
Yeah, Vaji. Bila Yesu mitakuwa niko empty. Fukoni neza kusataka senti. Na mkimbilia cause kwake kuna safety. Mishinda kwake juhuno nyesha mapenzi. Mlangoni nilisikia knock knock kakibisha. Nikamkubali cause wizi niebisha. Tok tok na mazingatia social distance. Kufocus na pass nikakuweki wa mwezo mwita baba. Yeni bazu bazenga. Kaza kambo kimonyeshu na vompenda. Alinonyesha papa steki vile niko fiti. Nikimomba baraka mihungo jana na nijenga.
So mina turn up. Turn up the volume niki pray. Turn up the volume niki pray. Kisha na mwitanga babu.
Everyday na sing na kwake mini king. Njili mina piga yani till infinity. One step.